nga tuli munnaku ez'okwefumiitiriza kukawuka kaleeta mukenenya mu nsi yonna. Obwaka muswaga wa kkooki bujjukiza bannakkooki ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu okwongera okwekuuma okulaba nga tebafuna kawuka kamu wamu n'abo abakalina okunyiikirira okozesa eddagala basobole okuwangaala ku nsi kuno ebbanga eriwerako. Obaka buno kamuswaga buyisiza mu minisita we omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu Ssewankambo Nicholas bw'abadde ayogerako ne leediyo y'omuntu wa bulijjo era ng'onajjukiza bannakaayi nti akawuka kano kaasookera mu disitulikiti yaabwe ne kalyoka kasensera ebitundu ebirala n'olwekyo balina okufuba ennyo okukalwanyisa sinakindi okatuula ku nfeete.
Na twetegekera olunaku luno olwa World AIDS Day omwaka guno gwennyini 2005 bwaka muswaga bwa kkooki bwegatta ku nsi yonna okwejjukiza ku bulwadde buno obwa siriimu oba obwa mukenenya. Era kinajjukirwa nti omuntu eyasooka okuvumbula n'obulwadde buno yali awangalira wane kkooki mu Rakai District omwaka gwa 1988 ogwali gugwerako. Era twebaza nnyo ekitongole kya Rakai Project ekyakola ennyo omulimu ogw'amaanyi kuweweeza kubulwadde buno obuleeta siriimu oba mukenenya. Kamuswaga akubiriza abantu be okubeera abalamu era abajjukiza nti obulwadde buno obwa siriimu bukyali mu kitundu kyaffe eky'ekkooki mu Rakai District. Tukubiriza abantu baffe kwekebeza obulwadde buno obwa siriimu buli muntu okumanya bw'ayimiridde.
Mukafubo ke Kamusewankamba akubiriza bannayuganda okukozesa ng'enkola ezitangira akawuka ka mukenenya omuli n'empeke za PrEP omuntu zamira mu ssaawa 7:00 nga tannaba kwegatta na muntu yenna wamu n'okukozesa obulungi obupiira bukali mpita waki bayamba okwetangira akawuka kano. Eri abo abaakafuna edda abakuutidde okujjumbira okugenda mu malwaliro bafune eddagala wamu n'okulambika eri abakugu mu ngeri gye bayinza odikozesaamu basobole okuwangaala.
Ero yasangibwa nga alina akawuka akaleeta siriimu tumukubiriza okutandika eddagala ng'obudde bukyali. Era obujjanjabi obw'akawuka ka siriimu oba obulwadde buno bwa mukenenya weebuli ku malayiro gaffe aga gavumenti kuviira ddala ku mutendera ogwa RS Center 3. Oyo yenna ali ku ddagala eri akawuka kano aka siriimu tumukubiriza okulimira obulungi akawuka kasobole okwebakira ddala. Kino kimukuumanga mulamu era kiyamba n'okutaasa abantu abalala obutafuna kawuka kano.